Askanu Ismaila.
Ismaila momé nak doomu Ibrahima jak ajaram Misra ma don jaamu sarata askanam moy li turi doomu Ismaila yu gor yaat yi Nebayot Taub Ismaila ña ci top di Kedar ak Adabel ak Mipsam ak Misma ak Duma ak Masa ak Adad ak Tema ak Yetur ak Nafis ak Kedama ñoñu ñoy doomi Ismaila yu gor seeni turu ngok ñu fukki garmi ak ñaar yu jité seeni mbolo ci seeni sanc ak seeni dal ati Ismaila témer la ak fanwer ak juroom ñaar gannaaw loolu la nelaw fekki ay mamam ñinga dekkon digënté ba dalé Awila ba sur ga jakarlok Misra boy jëm Assur nonu la fa askanu Ismaila sanche jakarlok domi bayam yep.